mulirwa wange ndaba banji jempita ngabalunji bakalala ngana yenda bakibulamu tebalinga gwe baby gumutima gwa mulunji oli mukomvu omutesa atayomba sikulina munkenyera nze gwe gwenyina katimanya kimu mutima gwange sirikuwa bina kutuga gwe bambisima busimi kubona ombalungi aliwala mutima gwange omula wakunya omwana ono yatondwa wange mulubirizi lwange mutima gwange omula wakunya omwana ono yatondwa wange mulubirizi lwange ono yankubya besigwa ekintu ekyo mbaluno tekizuulwa obu n'emitala n'ebyalo nga bamukutumye manakuwaki okumpa omulungi ono atuukiridde yeye ono kiwumulo kyange yamponya kwatakwata laavu y'emisinde eyo yanketa ali mu buli kye neetaaga gwe lubirizi lwange mutima gwange wumula wakunya omwana ono yatondwa wange mu lubirizi lwange wange umula wafunya omwana ono yatondwa wange mulubirizi lwange omanye ebirungi ebisinga mungu abitereka wala ddala oyina kanyasara nasaasira nakulungana n'obizuula njogere kindekeki buga mulava omulundi omubereberye binyuma bwebiti mbadde nafiirwa dda katikwata wano ne wano omubiri gwange guguru omwoyo n'omutima gwange bebi mbikukwasizza katikwata wano ne wano omubiri gwange guguru omwoyo n'omutima gwange bebi mbikukwasizza mutima gwange umula wakunya omwana ono yatondwa wange mulubirizi lwange mutima gwange umula wakunya omwana ono yatondwa wange